Jamani, leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Iyo 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 iyo, yuko mikononi mwangu. Jamani, leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu.
Mwenzangu hata habari sina ye, sijui kama nina ye. Iyo 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 iyo, sijui kama nina ye. Iyo 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 iyo, iyo.
Jamani, leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Iyo 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 iyo, yuko mikononi mwangu. Jamani, leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu.
Mwenzangu hata habari sina ye, sijui kama nina ye. Iyo 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 iyo, sijui kama nina ye. Nimetoka naye mbali ye. Iyo, nimetoka naye mbali ye.
Jamani, leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Iyo 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 iyo, yuko mikononi mwangu. Jamani, leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu.
Mwenzangu hata habari sina ye, sijui kama nina ye. Iyo 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 iyo, sijui kama nina ye. Iyo 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 iyo, sijui kama nina ye.
Jamani, leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Iyo 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 iyo, yuko mikononi mwangu. Jamani, leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu.
Mwenzangu hata habari sina ye, sijui kama nina ye. Iyo 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 iyo, sijui kama nina ye. Nimetoka naye mbali ye, kwetu kamina sobongo. Nimetoka naye mbali ye. Iyo iyo.
Jamani, leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu. Iyo 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 iyo, yuko mikononi mwangu. Jamani, leo ni kama ndoto, yuko mikononi mwangu.